Huh, Bobby Bose, Little Devil Finance, you already know, huh? Gra, bow, wakini sikia, wana kwa sita, wana gawanyika, mwendo, speed kachita, vision, swahili speaker, sio binadamu tu, ata nguwe kichoka, inabadilika, kili nafanya niwe less kama less wanyika, kweni kuskip na skipa, umbali kama mwenge na chanika, mpira na urudisha kwa kipa, mister, ukinipa buzz na imada, na wafundisha bila ada, na wachenjia yolada, nisha wapunguza, mana walikuwa misalaba, mitai menivisha mashada, kuna mapepe, kama vile tipo kwa ibada, swazi kuishusha brand, kama vile nguo ya mnada, kie kama pesa na mchaga.
Uwezo kama vile na dini, niko kazini, usizo na mimi, kichwa kinawaza madini, uwezo kuwa mimi, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up.
Nah, they already know I'm a Barbie, I'm a body, and I'm a boss, so I think you got nothing better to say. Shut the f*** up,
right? My respect, swear up, bila kuvunga, weka mpunga. Sina maigizo ya kanumba, ndimu haiwezi kuwa chungwa. Punda milia kifutwa mistari, haiwezi kuwa kama vile punda. Kiasi kama mwanandoa kanyimwa unyumba, jahazi limeyumba. Mkoja wazame kwa kina, wakiniombia mabaya, na waombia tuzima. Waje na mzani watapima, vina, shina, jina, waugalika. Mindo safina, lancha iwezi kuwa dina, mjini hatuna pakulima. Thanks God nasema amina, shut up, wote kimia, nazitingisha nyavu kama delima.
Niko makini, uwezo kama vye na jini, niko kazini, usizo na mimi, kichwa kinawaza madini, uwezi kuwa mimi. Usu onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usu onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up, usio onge onge tu, shut up,
get out my face,
shut up.